Hassan Machuma. Jamani shuri tunawa tuna. Mola ametujalia kuiona siku nzuri ya kuzaliwa kwa dada Juani Machuma. Shukrani zetu kwa Mola umbali ulofikisha sote tulofika leo.
Thank you.
baraka na afya tele. Jua leo twakuimbia happy birthday, happy birthday, oh happy birthday. Sote leo twakuombea maisha marefu yenye baraka na afya tele. Ziki Studio.